Sasi yanga nilipansi, iwe yoma peto. Don't say sungate, zimenezo no no no. Indezima fika poima, potina. Mazi filangati uliweka, kuma palibe wina. Oh wina, oposela iye na malenga eh.
But try him, try him. Muyese, muyese. Try him, try him. Muyese, muyese.
Usazi yanga nile pansi, iwe ndi wodula. Usazi pweke senati, iwe ndi wodula. Amama atati, inu ndi wodula. Nyamata sungwana, iwe ndi wodula. Let me tell you this, you deserve the crown. Poor girl face, Satan down down. You're not failure, cause victory belongs to him. You're not poor. Let me tell you this, tell you this, tell you this.
Try him, try him. Muyese, muyese. Try him, try him. Muyese, muyese. Muyese, muyese. Jehovah, muyese, muyese. Muyese, Jehovah, muyese.
Usazi yanga nile pansi, iwe ndi wodula. Usazi pweke senati, iwe ndi wodula. Amama atati, inu ndi wodula. Nyamata sungwana, iwe ndi wodula.
Be kind.